ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angikubingelele, ngithokoze, ngikwamukele futhi enkosini e-fresh. NginguSibongelo BT Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond we-Christ Networks. Ziningi izinto kulo mhlaba eyithembisa okuningi. Amakhariya, impumelelo, imali, kuyikhipha, lola cekacelwe imoto entsha. Ngisho lezi ayicathule ezintsha ceke, engakaziwa muntu emakethe. Kwabayithandayo, isibuko nobuso, bayazi-ke bona ukuthi lithini udaba. Kodwa ekugcini kosuku, okhona kodwa kwalokho ongakunika ukuthula. Ukuthula yinto esiyilangazelelayo ey'mpilweni zethu ngabanye. Ubani ongathi yena kweyakhe impilo ufuna udweshu? Ubani lo ongafuna ukuphila impilo enomuzwa ongemnandi kahle? Ubani ofuna ukuphila ngokuqagela ukuthi konje iy'ndleko zakhe uzoyikhokha kanjani, kodwa kusasa ekaze uzolibeka kanjani ibhodwe eziko na? Yebo, ukuthula kulinani elikhethekile. Funi njengokuba ingcebo ithembisa ukuthula nokunethezeka, njengokuba umgqumo usho njalo kosaziwayo bakumabona kude, abomculo nakumashalazi ehlukene. Angikutshela ukuthi ziyembe zenkawu lezo sethembise singekho. Ukuthula into ekhethekile ongakho uNkulunkulu elokhu ekuthembisa abantu bakhe, ekwenza ngokuphindaphindiwe ezwini lakhe. Lapha simthola ekhuluma nenkosi uDavide ngendodana yakhe uSolomon. Solomoni wabezohlala esihlalweni sobukhosi buka-Israyeli emva kwakhe. Eyokuqala iKronike 22:9. Bheka, uyakuzalelwa indodana eyakuba ngumuntu wokuthula. Ngiyakumnika ukuphumula eyitheni zakhe nxa zonke. Ngokuba igama lakhe liyakuba nguSolomon, ukuthula nokuzola ngiyakumnika khona u-Israyeli emhleni yakhe. Esizweni esesibe nezimpi eziningi, ngisho kumuntu onjengoDavide okwaziwayo ukuba andukuba ahlala esihlalweni wabe liqhawe lempi, isethembiso sokuthula sasibuka siyinto engenakwenzeka. Kodwa ungalenzi iphutha sihlobo sami. Lo Nkulunkulu okuthanda phezu kokuba amagama ubengachaza ufuna ukukunika ukuthula.
Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.